Senantolantan gunkan, benkan, ka Kylian Mbappé, ka sarati la janya. Senantolantan djekulu, Paris Saint-Germain ma, ye maloya baye a djekulu ma. Javier Tebas, Espagne senantolantan, barakeda djekulu, no e Ligue Professionnelle de Football Espagnol, nyamro ka dantikelila bisibiri. Paris Saint-Germain djekulu, bilaka minke, walasa ka Mbappé, ka sarati la janya. Nafulo, magosa ba kofè, euro wari million keme bi wolonfla. Ni wati damana, senantolantan la, ka masro aka barakela sara bita fo euro wari million keme bi worola. Ye nelie senantolantan ma, Espagne senantolantan, djekulu nyamwa ka seben la Twitter kan, fien sara fe. Hal ni ami sinsi, djete sorola chogo mununa. Hal Real de Madrid, kata nye kofè, Kylian Mbappé ye alatige sibridona, kato Francis Faba balontan djekulu la, minka lanyini kuntala janye ka Ligue des Champions jonjon folosoro, ni asena farlem bagaye, akalo chaman filmu ko latigera yoronin kelen erdamala nina Ligue 1 ka senantolantan nyoroyen laban la ni metsi. Francis Jamana nafolo sege segeli chekeda no e DNCG ka san Serie A seven la ko Paris Saint-Germain ma nafolo magosa geleara euro million kemefla animugan duru. San bafla animugan animugan kelen chela. San nyoroyen ola munu kolosila ni jabara ni taya gelea Ligue 1 na ani nyenaje yoro datugulen ola.